Yanbong anong ke bono kataba mening katile Hobu pela wenyang aning suping eholo Minang yanbong
anong ke bono kataba mening katile Hobu pela wenyang aning
ngiyanibonga nonke boswayini
ngiyanibonga nonke bonoka jaba meningadile wobu phela kwenyanga ayizungile wolo
mina ngiyanibonga
ngiyanibonga nonke bonoka jaba meningadile Wobu phela kwenyanga ayizungile wolo
yazi ngiyanibonga nonke boswayini
ngiyanibonga nonke bonoka jaba meningadile Wobu phela kwenyanga ayizungile wolo
lawazama uyayithola ku Facebook
Ibonaba onokatabami abangadile abangdumbingeholo
Lazindaba zami uyayijola ku WhatsApp
Ibonaba onokatabami abangadile abangdumbingeholo
Lazindaba zami uyayijola ku Facebook
Ibonaba onokatabami abangadile abangdumbingeholo
Kodwa ndaba zami uyayijola ku WhatsApp
Ibonaba onokatabami abangadile abangdumbingeholo
Kancane kancane uyavela ndoda Kwabaliphatha ngezigama lami kancane kancane uyavela ndoda wena ndoda
Kwabaliphatha ngezigama lami
yazi uyavela ndoda
kancane kancane uyavela
wena ndoda
Abahlinzele ivini igama lami
yazi uyavela ndoda
kancane kancane uyavela
wena ndoda
Yazi uyavela ndoda.
Wena ndoda.
Uhamba kizele.